Unusual
Club.
Sample production business.
Cab Sky Music.
Nandela vude mangu na yela vude lava. Yakumira daleri muchizikiza. Nemi mwane jisi wanga sida mukufuguma. Umanya na joge wanga dia nevo afuma. Ngabise sane zira mukueneka. Kumba twala nga dole yeja zanyisa. Love wajigala banja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna. Mbona haona. Love wajigala banja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna. Mbona haona. Mbona haona mwira vira. Zijukira wangamba sekusanira. Emi vivyo vingi vyo nagumira. Era nakakasomo kwa noguziwa. Nalinge ya logewa. Nenda wewa konzete munsunguwa. Je wadukira cheyo yeche ya kuwa. Echa mazene chibwa nunzijukira. Kafaste wali. Mevu gari wabinyonyi. Kafoko gambete wali. Kukafuna yegora pemi samfi. Love wajigala wanja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna. Mbona haona. Love wajigala wanja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna. Mbona haona. Mbona nino isi wawui. Newera vila wali monsovi. Wanyo mye mirunde jisowa mwaviri. Chokanga wen kugamba kwa mtogu tunuzamuri. Sichari na chiseyo vya kumaluri. Kuvango limba nyoyu na utu pretend. Nalivo msogoli na yaka kosa. Akakuyamba ngo kuvazi pulani. Mutima wale kago kutusi. Chalani chageza konga buterere. I gave you sweet love nga sagalo jule. Songa gwechovala kubo malirizi. Love wajigala wanja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna. Mbona haona. Love wajigala wanja. You took it for granted. Mbona haona nange mavega sida. Toli damu kufuna.
Mbona haona.